Isaiah 41 verse 1. Thulani phambi kwami nina ziqhingi, izizwe zithole amandla amasha. Mazisondela andukuba zikhulume, sisondelane ekwahluleleni. Verse 2. Ngubani ovusile ukulunga kuphume empumalanga, akubize ukuba kumlandele, anikele izizwe phambi kwakhe, amenze ukuba abuse amakhosi, abenze babe njengothuli ngenkemba yakhe, nanjengamabibi aphephezeliswayo ngumtsalo wakhe na. Verse 3. Uyabagxosha adlule kahle, ngezindlela angazihambanga ngezinyawo.
Verse 4. Ngubani okusebenzileyo wakwenza na? Nguye wazibiza izizukulwane kwasekuqaleni, mina Jehova engingowokuqala nenginguye nakwabo kokuphela.
Verse 5. Iziqhingi ziyakubona ziyesaba, imikhawulo yomhlaba iyathuthumela isondele isifikile. Verse 6. Ilona lowo usiza umakhelwane wakhe, uthi kumfowabo, yiba nesibindi. Verse 7. Umbazi uqunga umkhandi isibindi, nololonga ngesando uqunga oshaya isikhandelo isibindi. Ethi, ngokunamathelisa kuhle, ekubethela ngezipikili funa kunyakaziswe. Verse 8. Kepha wena Israel nceku yami, wena Jakobe engikukhethileyo, nzalo ka-Abrahama uthandiweyo wami. Verse 9. Wena ngikuthathile emkhawulweni omhlaba, ngakubiza emagumbini awo ngathi kuwe, wena uyinceku yami ngikukhethile, angikulahlanga. Verse 10. Ungesabi, ngoba mina nginawe, ungapheli amandla, ngoba mina nginguNkulunkulu wakho, ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Verse 11. Beka bonke abafuthekela wena, bayakuba namahloni bajabhe, abamelene nawe bayakuba njengento engelutho babhubhe. Verse 12. Uyakubafuna ngabafumani kodwa, labo bantu abaxabana nawe, abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze. Verse 13. Ngokuba yimina uJehova uNkulunkulu wakho, obamba isandla sakho sokunene nothi kuwe, ungesabi, mina ngiyakusiza. Verse 14. Ungesabi wena mpethu kaJakobe, nani bantu bakwa-Israyeli, mina ngiyakukusiza, usho uJehova umhlengi wakho ungongcwele ka-Israyeli. Verse 15. Bheka ngiyakukwenza ukuba ube yisibhulo esisha esibukhali esinamazinyo. Uyakubhula intaba uzicolisise, wenze amagquma abe njengamakhoba. Verse 16. Uyakuwahlakaza umoya uwasuse, izivunguvungu siwachithe, wena uyakuthokoza ngoJehova uzibonge ngongcwele ka-Israyeli.
Verse 17. Abampofu nabasolayo bafuna amanzi kepha wakho, nolimi lwabo luphele ukoma. Mina Jehova ngiyakubaphendula, mina uNkulunkulu ka-Israyeli angiyukubashiya. Verse 18. Ngiyakuvula imifula emadulini angenalutho, nemithombo phakathi kwezigodi. Ngiyakwenza ihlane libe yichibi lamanzi, nomhlabathi omleyo ube yiziphethu zamanzi.
Verse 19. Ngiyakutshala umsedari ehlane, umtholo nombomvana nomnqumo, ngibeke kwahlongasibi umsayipuresi nomthidari nomkhoba kanye kanye. Verse 20. Ukuze babone bazi, baqaphele baqonde kanye kanye ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokhu, nokuthi ongcwele ka-Israyeli wakudala. Verse 21. Lethani indaba yenu, usho Jehova, nisondeze izizathu zenu, isho inkosi kaJakobe. Verse 22. Mabazisondeze basitshele okuyakwenzeka, izinto zokuqala ziyini na, mabasitshele zona ukuba sizibeke ezinhlizweni zethu, sazi ukuphela kwazi noma nisizwise okuzayo.
Verse 23. Sitsheleni okuzayo ngesikhathi esizayo, sazi ukuthi ningonkulunkulu yebo, yenzani okuhle noma okubi, simangale sikubone kanye kanye.
Verse 24, bekani, nivela kokungekho, nemsebenzi yenu ayinto yalutho, uyisinangiso onikhethileyo. Verse 25, ukhona ngimvusile esenyakatho wafika nasempumalanga ukuba abize igama lami, uyakwehlela phezu kwezikhulu njengaphezu kodaka, njengombumbi exova ibumba.
Verse 26, ngubani owakushoyo kwasekuqaleni ukuba sazi, nangaphambili ukuba sisho sithi uqinisile na? Cha, akakho okumemezileyo, akakho nokuzwisileyo, akakho nozwayo amazwi enu.
Verse 27, ngingokuqala othi kuloyisiyoni, bheka, babheke, nginike iJerusalema umbiko wendaba ethokozisayo.
Verse 28, kepha lapho ngibheka kukho muntu, akakho phakathi kwabo umluleki ongaphendula ngazwi lapho ngibabuzayo.
Verse 29, bheka bayize bonke, imsebenzi yabo ayinto yalutho, neyithombe zabo ezibunjiweyo zungumoya nokuyize.